Abantu abanathanki. We live in a thankless world.
Baqinisile mabethu umuntu akabo. Baqinisile mabethu umuntu akabo. Noma ungamenzela okuhle kangakanani. Male walokuphenduka isitha kuye. Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Abantu abanathanki. We live in a thankless world. We are hurt by those we love the most. Your best friend can become your worst enemy. In order to betray, you must first belong. Life and death are in the power of the tongue, the kiss of death, and crocodile tears. Kukhona abantu abanenzondo, kukhona abantu abangenalo uthando, kukhona abantu abanamagqubu, kukhona abantu abaxokozelayo, kukhona abantu abangayifuni into enhle, kukhona abantu abanezinhliziyo ezimbi, kukhona izifamona, kukhona abathakathi.
Menzelo kuhle kangakanani ngale kwaloku penduka isitha kuye namanja ngkhulu ukuthi nguwe lono wenza kanjena kimi namanja ngkhulu ukuthi nguwe lono wenza kanjena kimi baqinisile mabethu umuntu incwadi engafundeki incwadi engafundeki.
People preferred a serial killer and crucified a sinless Christ. Bathi makhulule umaligajo umbulalo Barabbas ubulawe indodana yomuntu. Inkosi yamakhosi.
Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Baqinisile mabethu umuntu akabo.
Noma ungamenzela okuhle kangaka.
We live in a thankless world. Uma abantu benijutshela ngamatshe, ningaphindiseni. Thathani lawo matshe, nakhe izitebhisi zempumelelo nentuthuko. And shame the devil. Yes, shame the devil.